Bitu yungirayo olunaku elo lwalero nga bitambo de tuchalimo banna byabufuzi yo polisi mu kibuga kya Arua kakasiza nga byakute abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform amakumi asatu mu babiri banono yabakute jombo bakoze fujjo ne bakuba emmotoka za polisi amayinja ne bazonoona
okay.
Era okusinziira ku mwagizi wa polisi mu kitundu kya West Nile Josephine Angusia agambye nti emmotoka bbiri eza polisi ze bayonoonye kuliko UP 03271 ne kubeerako ne UPM V Lusanvu musanvu mukaga mwenda musanvu eranga gama nti bano babadde batambula ne kyagula nyinga bali mukumu
okay babadde nga batambula ne kyagula nyi mu buli campaign joni na jabadano nyiza akalulu kakati bano je bakwatiddwa.
The campaigns attracted so many youthfully population to the town center, Arua city center, who were mainly defiant and rowdy, and above all, police had to exercise maximum professionalism.
Okay. Ngatandaba kuva ku hotel ya Arua host jebade mu kibuga kya Arua okulekera Maracha Bobby Wine alabudaba wagizibe obutasosonkereza polisi omanye ebintu ebimu bibawo naye nga fetu biheretedde kati abasabye bannanga mu byonna bitukola tuleme kutankula polisi n'ebitongole byonna ebyo ebyokwerinda wabula tukwatagane nabo.
For us, we are very peaceful. When the police does not bring trouble, everything goes fine. So we continue to encourage the police. Don't close the door, let us walk in. And we also tell them that if they close the road, we shall get out of the car and walk. Because everything that we are doing is within the law. We are not breaking any law. We thank the police for not causing any trouble. You see, now there's no trouble. That is good.
Kyagulanyi nno kyemwagaddeko mu zino campaign nti takumye mu bantu be muliro
aneda abalina obubaka obulungi obw'emirembe
yes temutankula polisi temutankula bakuuma ddembe kwanza ekisinga okuleetawo omuntu n'akozesa eryanyi ye n'alaba nti wamanyi okusinga kuki ku polisi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'e Maracha abasuubizza okubayingiza mu Uganda empya nga bagenda kubeerawo nga be bamuweereza naye bo be bagenda okufuuka bakama baabwe ushitegede
nga kati ye muweleza mkozi wawe nga beba kweba bosi
agena kwa Jacobu inza nino bulunda abalamuzi echo bade wachitegede atela wakujia wana ababaka wa president iba RDC mbalini ya wati muntemi teba sigara uo
echo hapu madawasachi bachimuli na kata jie masaka
Uganda. And this man who is not a president will not be a boss. Uganda need my president, the government is important.
A president will be a servant.
And the government is not a deputy.
A president will not be a king.
President, so the government will open the
school. A president will be a civil servant.
When you make me president,
I come out the president room,
I will abolish the RDCs and RDCs.
Unless you vote for them.
And in the new Uganda, the police officers will be paid better.